With Errol.
Baby, there's no other girl like you. I just wanna tell you, baby, that I'm nothing without you. Subune mini, baby, I've been thinking about you. Baby, uthando lwami ngeke luphele nguwe.
Uthando lwami ligcwele nguwe.
Uthando lwami ligcwele nguwe.
Ingqondo yami cabanga ngawe. Looking for uthando lwami ligcwele nguwe.